Kutoka ni mbali na napokwenda sipajui, barabara haipo shwari, imejawa na maadui. Ujafo ujombika teni zika simjui, na chomiliki ni umwili tu na lama ya ndui. Kauli ni ile ile, no money, no honey, so na chill, na wait for the better days coming. Haya maisha wana yapo very very funny, haya itajwe na sira, man you need to be charming. Geto kuna jiko, kuna friji, manake ni mlo moja na maji mengi ya baridi. Asante kwa kila kitu Mungu, siwezi kukufuru, na chuamini utanipa tu siku yote zondururu.
Weje ni gairi wakati bado alfajiri, kikubwa ujasiri, na kwa mini kuna mchana na jioni. Bado nangoja, bado na bado nangoja, bado nangoja, nasubiri wakati wangu na mimi. Bado nangoja, bado na bado nangoja, bado nangoja, sitachoka kusubiri.
Life is never easy, I know. You hard so to get a peace and glow. Focus on your dreams and never let it go. Never listen to the haters, let him know. Malango mana lenganya manga manga mana lambyao anyanga ale amilanga alanga bikanga twalala njala na buhanga asanja lamba kachambala kambala chamihanga na hanga talepya ombe o otondola na chobe menge menge o olombola ibelela bya ale bya mashimbola bishichwe ibya manga na londo bola bashi obolote na bashi olote na bashi olambo ekaba we mwabyo eyo besu wakelwa yeshi hibo a makala machimina mabobobo a.
Iweje ni gairi wakati bado alfajiri,